www.freshvisionaid.com.
Yesu bwezi ndiri ndani pakuti chipululu changa mbuye wanga ndino mwasandu tsatu ideni.
You are stronger, stronger than the strongest. You are powerful.